ekhaya, ekhaya kudla amakhelos. Kanti impilo yasegoli inzima ungazithola usukhuma nenoros. Baningi abasuke emakhaya bethi baye eGoli, bazitshela ukuthi kumnandi bafike bekhihle sikanani. Bebafetha kumnandi, ungaze uthi unebhadi. Impilo yakhona iyashesha ungaze uthi umuntu obheka eposini. The most ithembele enkosini, abanye bagcule robotini ukuze nabo belale bedlile eswini. Ngelinye ilanga nabo banethemba lokuthi bayodlala esithini. Kodwa njengamanje mina ngipakisha impahla zami ngibheke ekhaya. Ngikhathele ukudlala intandanisa lapha eGoli ngidlala enkhala. Ngingamane ngibizwe ngomahlalela ke kuthiwa ngugadi ekhaya. Aw mina ngiyahamba
iGoli, iGoli lingadluli iGoli, lingadluli mina.
Josini ngobe kaya ubuyu ngapethe nomgena dlini. Lawa ma sumama kaya wapinda pinda gimi. Now my dust adlala ngobe goli ngise mpini. Kanti isimo sanga shinja goti mnyagi loki yi. Cabanga ukuyibulala mpinde nibheke ukuthi no zobandisela usize. Ukhala kusize ngcono mvuke ngiqhathe usize.
IGoli